ndo nimesha temai. Nilitumia hekima nisimkwaze, kumbe nafuga maradhi ya sotiba nishashindwa. Na kwa mashosti vuruga kawa changanya changanya aibu jamani. Nimekata kwa bubu sasa sinabudi kusema dharani. Na kwa mashosti vuruga kawa changanya changanya aibu jamani. Nimekata kwa bubu ho sasa sinabudi kusema dharani. Aiwe I'm just a kid, I'm just a kid, I'm just a kid.